Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya Karindwi i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, mbibutse ko abari mu Rwanda mushobora kutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho kubadukurikira kuri internet turi kuri www.radioyacu.com. mbibutsa ko abifuza kugira ibitekerezo cyangwa se ibibazo batanga babitugezaho mubinyuje ku rubuga rwacu rwa Facebook kuri VOA Radio yacu, mukaduha nimero hanyuma tukabahamagara mukaba mwavugana n'abatumirwa bacu. Abantu barenga miliyoni 310 nibo bamaze kwandura COVID-19 ku isi nk'uko tubikesha Kaminuza John Hopkins yo mu mujyi wa Baltimore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abamaze gupfa ni hafi miliyoni 5 n'igice, naho kugeza ubu inkingo zirenga miliyari 9 nizo zimaze gutangwa. Ubwiyongere bw'abandura bwarushijeho kwiyongera kuvubwo hagaragaye ubwoko bushya bwa virusi ya corona yihinduranyije yahawe izina rya Omicron mu kwezi kwa 10 umwaka ushize. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko iyi virusi yandura cyane kandi mu buryo bwihuse ugereranije n'izindi zayibanjirije. Gusa uyu muryango kongeraho ko Omicron idafite ubukana bukabije bituma abantu benshi bayikira vuba. Hari kandi abahanga batangiye kuvuga ko kuba abantu benshi bamaze kuyandura bizafasha kubongerera ubwirinzi bw'umubiri ku buryo umubare w'abayandura mu minsi za ushobora kuzagabanuka cyane. Ibi n'ibindi turabiganiraho n'abahanga mu bijyanye n'iki kibazo. Kuri telefoni turi kumwe na Dr. Gasana. Dr. Gasana akaba ari umwarimu muri kaminuza ya Kuwait mu gihugu cya Kuwait. Dr. Janvier Gasana, ikaze cyane mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi rya Amerika. Aho ngaho mu gihugu cya Kuwait ni amahoro?
Hano tumeze neza, uretse ko ubuzima nawo irimo kuzamuka.
Irimo irazamuka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi nuko nko ku mugabane w'i Burayi bavuga ko mu minsi za icya kabiri cy'u Burayi cyo bwose bushobora kuba bwanduye iyo virusi ya corona. Duhereye kuri icyo kibazo no kuri iyo ngingo, wibaza ko igituma iyi Omicron yandura cyane ari iki, Dr. Janvier Gasana?
Iraterwa n'uko kuva yava kuri COVID-19 bigiye kuri COVID yabanje bigenda bihindagurika, noneho byageraho bigasa naho bicisha make icyo gihe, noneho bigakwira mu bantu bose nk'uko mbese virusi ya gripe imeze. Niko abantu bakeka kizamera kubera ukuntu igenda igabanya ubukana. Ni yakavuga bati ngo izagera aho imere nk'uko gripe meze n'ibintu bintu bagira urukingo umwe mwaka ntawuzi ibintu byaba bikeneye ariko mu byukuri irebye imibare n'ibyo bayimaze kuvuga ko abantu bayifatwa ariko bakanakira vuba n'aha muri igihugu cya Kuwait iratangaje ko minisitiri mushya wa sante yarafashwe neza akimara guhabwa uwo mwanya kandi yarabonye ibintu eshatu niko nanjye nazibonye ariko nyine ngo twabivuga ntabwo yagombye kujya mu bitaro nisangana ndetse iyo mikorone.
Hanyuma dokiteri gerageza ku bantu wenda batabisobanukiwe neza kuva coronavirus ivuka kugera aho tugeze kuri ubu bwoko bwa omicron tunyuriremo muri make uko byagiye bihindagurika kugeza aho tugeze aho turi ubu ngubu mu magambo make cyane.
Ariko bagatsimbarana cyane kuri mu gutera ibibazo nubwo bari bavuye kuri alfa bagera kuri beta bakurikiza ya gatatu noneho delta abayigira ingufu nyinshi cyane wabonye yakoze imwe migaraho itanu y'abantu bapfuye n'abarwaye delta rwose yabaye akaga noneho hajya nakomeza kuza izindi zikiriwe n'ibyo bikurikiyeho kugeza igihe bagereye kuri ya mikorone noneho kuri mikorone ho abahanga barimo kureba ati ibanga irimo kugenda igabanyukana kuko ndetse delta yariteye ubwoba barabaga ati ntihaze ikintu kibita delta bizagenda gute nibyo mu minsi ya mbere kuko mikorone izo barabaga ati akatsi karabanza noneho ubu rero igeze kuri iyo nyuguti ya o iyo mikorone urumva ko izo nyuguti zindi bagiye basimye izo ntabwo zagize imitashye ziteye ubwoba none ubu ngubu ahangaha tugendereye gituma icyo cyizere kiba.
Hanyuma hari abakomeje kuvuga ko icyo kizera hanini bagikura kuba abantu benshi baramaze gufata inkingo ariko nanone hari benshi batarazifata cyane cyane bitewe n'uko ibihugu bimwe na bimwe cyane cyane hanavuga nko ku mugabane wa Afrika bitarabona ubushobozi bwo kuba byatunga izi nkingo ku buryo bworoshye cyane. Abavuga ko idafite ubukana suko wenda umubare munini w'abarirwara bari baramaze gukingirwa
iyo wakingiriye nyine ni kugaragura ndetse n'icyakingiye iyo wuzuze byose ibihugu bimwe na bimwe bitarabona inkingo zihagije nabyo ni ibibazo kuko muri za mityanshe twavugaga iyo imbiri zikomeza ikazenguruka mu bantu batarakingiye nijya ijya n'ubukana mbese ntibyashobora gutuma igenda vuba niko twese twari kugira gutya ibibazo kawe bakse icyo gihe yari guhagarara ko ntiyari kubona nibyo kwinjira ku muntu kuko isanze ufite oko sisitemu imiteri nyine idafite ingufu niyo kwinjiramo ikagira imbaraga none yakuvamo ikagira imbuto zambaraga ikagera gutera ibibazo abo bandi bose bari bakiri iruhande bituma inkingo ubundi zagombye kuba zarayihagaritse rwose niyo ntibyashobotse ariko byagabanye ubukana kubera ko borohera igihe kigatera abantu igasanga abantu abayifashwe se cyangwa babonye urukingo icyo gihe bigatuma ndetse ubwabukana bwayo buba bukeye.
Hanyuma ku bantu bamwe barwanya inkingo usanga bakomeza kwibaza impamvu abantu bakingirwa hari abamaze kubona doze eshatu nk'uko wabivuze tugitangira ariko nanone bakongera bagafatwa na coronavirus abo bantu bagishidikanya kuri izi nkingo bo wababwira iki muganga Gasana?
Nababwira ko n'abo bose bafatwa barakingiwe ntabwo bajya mu bitaro ngo bakenere ko babaha umwuka cyangwa ngo banape urumva rero iyo wakingiwe urafatwa ariko ntupfa ntinagaragurika mu bitaro ntibushye ibitaro kuko ibitaro abaganga n'abaforomo ntibataye imitwe kubera ubundi abenshi baba bari muri ibyo bitaro ndetse n'abatakiriwe urumva rero iyo wakingiye urayifatwa ukaba wanayitanga ariko rero ntakigutwara.
Ariko nanone muri iminsi nk'urugero hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baravuga ko ibitaro byugarijwe n'umubare mwinshi w'abantu baza kwivuza ugasanga baramara umwanya munini cyane bategereje abaganga kuko ubundi ibitanda byagenewe abarwayi byose byuzuye. Icyo gihe abantu ntibakwibaza niba ibivugwa ko abantu bataremba cyane baremba. Muganga Janvier Gasana ni umwarimu muri kaminuza ya Kuwait mu gihugu cya Kuwait. Tukaba turimo kuganira ku kibazo cya COVID-19. Ni ikibazo gihangayikishije isi ndetse n'abakunzi bacu hirya no hino ku isi, ndetse hari abari kuri telefoni bifuza kugira ibibazo babaza muganga Gasana. Reka mpere kuri Elias Ndayiragije. Wiriwe neza?
Mwiriwe, mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi Gitega mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Bo genda mfite utubazo dutatu nashaka kubaza uwo mutumire, ariko mbanze ndamuramutsa.
Arakumva, gerageza ubihine.
Ndakugakomere ko Gitega ndahaje nyine kuwatemberera.
Ikibazo cya mbere ni iki? Iyi korona turumva iguma yihinduranya, uno munsi igahinduka n'ejo igahinduka naho igihe ejo ugasanga yahindutse. Ubwo ntiyaba ari indwara abasayentisite baba barakoreye muri laboratwari ubundi ntibitahuritse ingene igenda irahindagura amazina.
Ikibazo cya kabiri,
none nimba iriko irihinduranya uko mbega arahitanye na zijya z'ubwa mbere mu bijyanye no kwirinda mu kwikingira.
Icya gatatu, muganga Gasana, reka abibarize rimwe hanyuma umusubirize rimwe. Ndayiragije,
ikibazo kigira gatatu ni kijyanye n'izi nshanjo. Nk'aho ngaho muri Amerika hari abantu benshi bicandagishije, nubwo ugiye kuraba nibo ba mbere biriko birabangamira. Ugiye kuraba mu Bufaransa niho hari amategeko akarishe yo kwikingira ku ngufu, ariko ugiye kuraba ni nayo ibangamira cyane. None ubwo rucanco rwaba rumaze iki nimba koko aribo ba mbere itangura kubangamira? Ikibazo twanjye ni uko.
Urakoze cyane Elias Ndayiragije. Kubera ko mu Burundi dufite ikibazo cy'uko mutatwumva kuri FM, nasabaga mu buhanga bw'ibyuma babe bakugumishijeho wumve ibyo muganga gusubiza, hanyuma dukomeze. Muganga Gasana,
yego, mu by'ukuri ntibishoboka rero, ariko urebye ukuntu ukurikije ukuntu bimeze tukaba tuzi na virusi itera gripe n'izindi virusi zose zaba yarize usanga zimeze kimwe rwose nta kuntu yaba yarakore muri laboratwari uretse kunyuraga hari abantu babivuga by'ukuri rwose bikeka ko yabwiye mu nyamaswa ikinjira mu bantu nk'uko izindi virusi nabo zagiye zibigenza mbere urabona nta kintu kibitandukanya nayo n'izindi. Noneho icya kabiri wavuga ko ngo abantu babonye urukingo nyuma ko arimo gufatwa uzakurikiye ni imibare uzasanga atari bo barimo gupfa atari bo barimo gukenerwa ko babaho ogisijeni babaho umwuka ndetse bararwara bakajya kujya mu bitaro ariko bakira vuba cyane ndetse benshi ntabwo bajya mu bitaro iyo bakiriye ariko cyarakiriye ajya mu bitaro akaba yanapfa hanyuma ikanamugaragura bakaba bagomba kujya mu gushakira imiti kugeza ubu ntabwo batwereka abantu bakingiye barimo gukenera umwuka cyangwa barimo gupfa ibireke cyane ndetse mu by'ukuri niba hari abahari n'abandi bituma rero ikintu ivuga iki reka mbe mbifashe kuko izi neza ko ntazapfa ku indwara zizangaragira mu gihe mu bitaro cyangwa mu nyenyeri umwuka kuko abantu bose bigaragara nk'uko nta kintu bafite mu mubiri kirimo kubafasha kugira ngo kijyanye ibirusi bihinduye ukundi.
Hanyuma icyanyuma yabajije ko iyi virusi ikomeje kwihinduranya ubwo amaherezo n'ayahe bizarangira gute?
Dukurikije virusi zagiye zibaho mu gihe cyashize ikomeza gutyo noneho ikazageraho bwa bukana bugashira ariko hagati aho ngaho hano abantu bafashe bakiriye nabo baba bafite ingufu ziyirwanya noneho ikagira ingufu nkeya ikagira ingaruka ikaza nk'uko tugira gripe nyine mu gihe atajya gukonja ariko rero ugasanga umuntu usanzwe afite ubuzima bwiza nta kintu utwara ariko nk'abasanzwe ugasanga rimwe na rimwe bakeneye inkingo kugira ngo bitabahitane igeraho ndetse abantu bakayimenyera bakabana nayo turimo rero turakeka ko mu kanya ariko bizagenda tukabana nayo bikamenya ukuntu niba tugomba kugira inkingo ntawe uzi umubare wazo cyangwa se waba umeze neza ukaba utakenera inkingo nk'inkingo za gripe ntabwo abantu b'abasore ndetse bagifite ubuzima bwiza ntabwo bayikeneye ikenerwa n'abantu bashaka ko bavuze ibindi bibazo by'ubuzima.
Urakoze cyane muganga Gasana Elias Ndayiragije, nawe ndagushimiye cyane udusuhuriza abakunzi b'Ijwi ry'Amerika igitega mu gihugu cy'u Burundi.
Nanjye ndabashimiye cyane murakana
Radio Ijwi ry'Amerika. Reka dufate undi mukunzi w'Ijwi ry'Amerika, Pasiki Zigenza, wirwe neza. Kizigenza, uranyuva?
Ndabumva neza.
Uri hehe?
Nk'uko mubivuze nitwa Muzini Pasike, ndi Kigali.
Yego, ikibazo cyawe?
Mfite ibibazo bibiri nshaka kubaza dogiteri. Hanyuma icya mbere nagira ngo mubaze ko korona bigaragara ko yagaragaye kera yaba yaravumbuye mu wuhe mwaka. Ikindi cya kabiri, ko batubwira ko ziriya nkingo badutera ziva muri iyo korona virusi ni gute babona utwo dukoko tuvuyemo ziriya nkingo zose zigakwira isi yose? Bishoboka bite?
Inkingo ziva muri korona
umbwiye?
Gerageza ubaze neza icyo kibazo cyawe cya kabiri, Fasi.
Cya kabiri narimbajije ni zino nkingo duterwa bavuga ko ngo ziba zavuye mboro muri korona yabwo, ni gute haboneka udusimba tuvamo inkingo zose zikwiye isi yose?
Ibyo nari gusobanura rwose mu kanya. Hari ikindi kibazo ufite?
Mfite n'ikindi gitekerezo nshaka wenda kugira ngo abayobozi zino mu Rwanda batwunganire. Hari abantu benshi nzi batisingije ariko atari uko batabishaka, ngo hari abantu usanga baba nko mu mujyi ku mpamvu runaka ariko ugasanga ntibagira ibyangombwa, bamwe barabikepaye se cyangwa abandi batarabifata, bakwije imyaka yo kwikingiza ariko ugasanga ntabwo bikingije bakava kose icyo kibazo. Nasabaga Leta ko yareba ukundi kuntu yabigenza kugira ngo n'abo bantu badafite amarangamuntu babe bakwikingiza, bara n'impungenge abantu batari kuko ntacyo bitwaye natwe twarikingije kandi tubayeho neza.
Urakoze Pasi, icyo ni ikibazo nibaza ko kirenze muganga. Ubwo tuzagerageza tubaze bagenzi bacu bakoreye Kigali kuba bakizamura, ndetse abategetsi mu Rwanda bakaba bagira icyo bakivugaho, ariko muganga yasubiza bibiri bya mbere. Muganga Gasana,
ikibazo cya mbere wa corona, corona imaze igihe kirekire, bayibonye mu nyamaswa ndetse kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatanu, noneho ariko kugenda igenda ihinduka ku buryo bigeze kumva ibyo bita sars ndetse yabaye hariya mu Bushinwa, hariya mu gice cya Yemeni hamwe n'Ubushinwa, bigeze ngira nka hano muri Myanmar. Tumeze ko sars zari mu myaka yashize, hari sars ya mbere n'iya kabiri. Iya covid rero nayo nka sars yari kiza, ari izanye ubukana nizo zari zibumvika, ariko zagira zibukanaho zageze ariko ntizigeze zikwira nk'iya covid uhuye nayo. Ariko zose wavuga ko mbese zikomoka muri famiye imwe, ndetse muherekeje baziboneye muri bibiri bya magana cyenda mirongo itandatu na gatanu bazibona mu nyamaswa n'abahanga bayibonye. Ariko uko igenda igenda iteye imyaka igenda iza, izizana imiti zirusha ibya mbere n'ibiti mu buhinde twageze kuri iyi ngiyi ifite ubukana buteye ubwoba, iratangira ikwira isi yose. Izo zindi zo ntabwo zari zakwira isi yose, iyo sars yageze hano muri Myanmar. Ku kibazo cya kabiri wari ubajije ngo
yakubazaga ibijyanye ko yumva ko inkingo za corona ahanini zikorwa bivuye,
urabona abantu bahanze kugira bigenza kugira tekinoloji nshya baragenda bakinga ibyo bantu bagita gene nyine, iyo biri iyo nawe bakayifata bakagera muri laboratwari ku buryo iyo bakora vaccine iyo biri abavuga imana neya yinjiye ndetse n'umuntu ukomoka hano muri Turikiya ya ruguru ariko akorera mu Budagi, noneho nibwo yabwiraga Pfizer ngo bakorane kuko Pfizer yaje yo kubona bibasha gukora kugira ngo ikoreshe nyine, yumva ko kompanyi farumasiyo zikomeye zifite ubwo bubasha, ariko uwo muntu niwe ari kubyishoboye. Ubwo bushakashatsi bwakoze imyaka ijana byose byose ariko iteka babukoreraga bagira ngo biriya bazita mRNA bavana muri biri ariko bizakore kuri kanseri, noneho iyo ikoze igizihe abo babikoragaho umugore n'umugabo we bakirike utiyamu kwagerageza akarere niba uburyo bushya twabonye butagwaye kodi iyo babikora ubwo babanza gukora tesite muri bya laboratwari nohoberiyakora.
Noneho kubera ko tekinoloji dufite ubu ngubu dushobora gukora kuzigira nyinshi mu kanya gatoya bitewe ndetse na tekinoloji icyo gifite. Ubu ukaba wabona izo biliyoni icyenda ebyiri yahoze avuga zirindwi zigenda kugera kuri biliyoni ijana, kubera ko ubu ngubu ufite ububasha bukomeye muri laboratwari no gufata akantu kamwe ukakavanamo byinshi cyane ningere mu gukoresha igiti nawe bizenga buhoro nubwo akenshi izo farumasi kampani zo ziba zishaka amafaranga, noneho iyo atari mu bihugu biza ngo bihugu ari nyinshi ziha abandi bose babikeneye ibituma abona bigenda buhoro, ariko ubundi ububasha bwo gukora byinshi bwo barabufite kubera iki? Iyo tekinoloji nshya ndetse ishobora kukongera ndetse umubare wako bahereye, kubera ko icyo bita genetic engineering nyine rero ukabona ndetse n'ibindi nyinshi cyane.
Urakoze cyane muganga Gasana. Reka dufate n'undi mukunzi w'Ijwi ry'Amerika Jean Christophe Manirambo na Wirweneza.
Wirweneza.
Uri hehe?
Ndi mu Burundi imugwi.
Ahagana he?
Komine mugwi mu ntara y'Ibitoki.
Na mahoro.
Ariko na mahoro.
Ikibazo cyawe.
Kibazo ufite na kifise kwibivuga ku kiza cya coronavirus. Ko tubona ini wacu ingamba zo kugwanya icyo kiza ziri mu mice itandukanye, turafata nko kwambara agapfukamunwa cyangwa gukaraba kenshi gashoboka. Halo,
ndakumva, komeza.
Ndakumva.
Nikute umuntu adashobora kwandura yambaye agapfukamunwa mu gihe ari mu hantu hari cyokera cy'abantu benshi nko muri bisi mu masaha y'umura wo kuduha, urabona ko abashyushye rwose. Mubiri nishobora kokera na muntu agashobora kwandura bidaciye ku mazuru gaca mu mubiri.
Urakoze Imani Irambona, guma ku murongo. Dr. Agusubiza.
Ubushakashatsi bumaze iminsi bukorwa kiriye byasanze bimeze nka nk'ibyo tubona biza mu mwuka ndetse na politiki isanzwe cyangwa bimwe biba bihinzeho mu kundi yongitutuza ari nkeya noneho ikagenda mu mwuka yizimeza naho kimubiri baza gusanga na bya bimwe kuvuga ngo zendeezi kije kozaho amaza imodoka zinyura aho za televiziyo n'ubukabya mu by'ukuri ukuntu abantu bayifata amayitiri yose amaze gukorwa yerekana ko inyura mu mwuka ijya kuza mu zuba naho ngaho rwose kuko bifite ukuntu ingana ingana n'ibyo dusanzwe duhumeka mu mwuka mu zuba. Mubiri rero kugira ngo isubire ku yindi ntabwo ntabayiga nuko rero nyine wonyine rwose ubu ngubu imbere baje kujya bavuga byinshi babaye kwandura ku bundi buryo, ariko ubu ngubu tuzi neza ko ni mu mwuka uri kumwe n'abantu mukaba muri ahantu n'ibirenze mugatsindana mutambaye udukingirizo ku mazuru aho ngaho bihita bifata. Hari etude yose gukorwa i Harvard ndetse n'umwe mu abanyeshuri ati dufite no kwitegura kurangiza yaje muri departema indimi hano muri kodi university yerekanaga abantu bicaye mu cyumba kitarimo umwuka mwiza none ugasanga bakakereka ibyo gifata kugira ngo icyaka bizaba abantu gifate cyangwa se mu gihe abantu bose baba bafata niba mwagumye n'icyo cyumba niba nta gikingizo mufite mwaziye ku mazuru bikakwereka byose biri mu mwuka. Mbese ikindi kitwemeza ko ari byo ni uko mu bwenge bwa bafite sisitemu ituma umwuka usirikira ndetse neza ku buryo wenda ugasiba hejuru ukagira mu mashini ziyitunganya ikongera ikagaruka. Abantu bafatirwa kovide mu ndege ni rero cyane kora ko sisitemu imenyeye ikaze ibikerekana ko ari mu mwuka, ariko nk'abantu bari ku izakuru babamo mu nyanja n'iki sisitemu yawe ntabwo imeze nk'aho ibintu bituma ujya wumva abantu benshi banduza kubera ko umwuka wawe uyibona utabanje kuba wagenda nta cyuma wiyemo ngo ushyiremo uwo mwanda abantu bo bagiye guhumeka.
Hanyuma dokiteri mu minsi ishize ikigo gishinzwe kurwanya no kurinda indwara hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa CDC cyavuze ko cyatangiye gusaba abantu kugerageza kwambara udupfukamunwa tutari utw'imyenda, kuko bavuga ko byoroshye cyane Omicron kuba yakwandura mu dupfukamunwa tudapfutse neza umunwa n'amazuru, ndetse bakaba basaba abantu ahanini gukoresha turiya bita N95. Nk'abantu bakoresha utu dupfukamunwa tw'imyenda muri iki gihe umuntu yababwira iki ahanini ukurikije ibyo CDC irimo kuvuga?
Ibivuga ni byo, kubera ko nyine Omicron ifite ubukana bukabije bwo kuba yakwinjira muri iyo masks cyaho y'imyenda n'ano wajyemo ngifaze urinde ngifaze cyakuzuga n'uko ituma mwe kera mwe cyangwa kwinjira gazirishi itakwinjira eshanu kwinjira cyakujya ariko mwe kera gatanu kumwe ko rwose ndetse ndutarambara n'abaganga iyo barimo kugira n'iki n'ibyo bamba ariko iyo wambaye ayindi gitambaro igabanya z'ibintu ntabwo kimwe no kuba nta kintu kimwe mu by'ukuri izo zirometi za N95 byaba ari byiza amahoro kubera ko icyo gihe ubirusi uri ko 95 bitazakwiza ariko rero iyo wambaye wari nk'agatambaro wenda 50 zatsindiye iziri 50 ntizinjije urumva ko biterwa ndetse n'ukuntu bikurikira ibyo bishimwe n'ibizaguhumeka n'ikirango rero yuko usanga izo N95 nk'uko abanyamerika barimo kuyivuga niyo babasha kuzikora zikaba zakwira hirya no hino byaba ari amahoro kubera ko byarwanye n'izindi zinshi zizahura nazo mu myaka irimo.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema turaganira na muganga Janvier Gasana, uyu akaba ari umwarimu muri kaminuza ya Kuwait mu gihugu cya Kuwait. Turimo kuvugana ku bijyanye na virusi ya corona, ingaruka zayo ndetse n'ubu bwoko bushya bugenda bwihinduranya kuri iyi virusi ndetse nuko yugarije isi yose. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Jean Bosco ndayikengurukiye, wirwe neza. Uri hehe? Uri hehe? Jambo sikuranyuva. Kibitoki cya Rugombo, ikibazo cyawe. Ikibazo cyawe. Uratwumva? Nibwo twumva, baza ikibazo cyawe wifuza kubaza muganga hanyuma dukomeze. Ndibaza ko Jean Bosco ndayikengurukiye tutarimo kumwumva neza, ariko dufite Augustin Harumukiza, wirwe neza.
Ame kuri Radio Voix d'Amérique.
Uri hehe?
Ndi mu gihugu cya Afurika y'Epfo, mu gisagara cya Cape Town.
Mu gihugu cya Afurika y'Epfo, aho ni naho havugwa ko Omicron yatangiye.
Yego cyane cyane gose, ariko tubona abantu bisabateye ubwoba, imirimo irakogwa nk'uko bisanzwe.
Ikibazo cyawe rero.
Yego, nashaka kubabaza nimba koko turatwumva binugwanugwa ko covid 19 ko yoba yaratowe n'abantu. Turashaka kubaza mbega nibyo cyangwa sibyo? Nico kibazo mfise, akandi kabazo nari mfise karakabazo nashaka kubaza. Turamaze kubona izindi ndwara zitandukanye, haba nka sida, za diyabeti n'ibindi, ziba zifite ibintu bibitera, ariko kugera ubu iyi ndwara covid 19 ntituramenya impamvu ihari. Twashaka kubaza rero muganga, mbega covid 19 iterwa n'iki? Umuntu yokora iki kugira ngo iyo ndwara ntimufate nk'uko hasanzwe hariho izindi ndwara nka malariya? Murabona baradusaba kurara mu bitegetera kugira ngo tuyikingire, kuko murabona iterwa n'umuntu. None covid 19 nayo iterwa n'iki? Murakoze.
Urakoze cyane Augustin. Nawe kubera kutatwumva kuri FM, turagerageza tugugumishe kuri telefoni kugira ngo wumve ibisubizo bya muganga. Muganga Gasana,
haigiki byavuze yavuga ko ngo yivugishe yakuvugiye na ibiri yakoreye muri laboratwari, iyo niho abantu bakayimisha mu bantu. Ariko mu by'ukuri abantu bagiye babikurikiranira hasi basanga ahubwo aba mbere bafashwe babarikuye mu nyamaswa, kuko bari batangiye hari ukuntu hariya mu Bushinwa yajya mu mashyamba bakajya gufatamo ibintu bashakamo inyamaswa wagira ngo naryo babura inyama. Abambere bakurikiranwe basanzwe ariyo bagomba kuba barayimbaga. Ibyo muri laboratwari mu by'ukuri abantu bose bakurikiranye basanga ntashingiro bifite kubera ko hari virus nyinshi zimeze nk'uko nuko nize gutaramye ya mbere sinzi niba wumvaga iyo virus yatangiye kuboneka ya korona mu mwaka w'ibihumbi bibiri na magana cyenda mirongo itandatu na gatanu ariko uko imyaka yagiye yiyongera bagiye bayigana mu nyamaswa igihe cye nta kuntu rero bari guhindura kandi tubona ahubwo ubwo yaragiye ishanditse kuri izo zose zagiye zirangiriza kugeza izindi ngufu nyinshi none iraza ikemerera amazi naho ibyo mvuga ngo ukuntu ngo biterwa n'iki ntako gasimba kakujya mu mubiri ndetse ntabwo ntako gasimba kuva kwinshi karagenda kakaramunga nuko ububasha wari utanze ufite wo kurwanya indwara none ngufu zikabanyeya ushobora gufata urugero rwa sida sida burya ntabwo ntabwo ni kwica sida yagenda kugabanya ingufu z'umubiri wawe noneho ibindi biri iruhande yari uri ahantu hari nka za ubusimba butera nka diyareze cyangwa n'ibihitanye wari uri ahantu abantu bakunda kurwara indwara z'ibihaga cyangwa nka pneumonia n'ibihitanye cyangwa se ukaba wagira kanseri ku ruhu kubera aho hantu buri mu by'ukuri iyo agize ingufu zo kugabanya ingufu zawe ngo biba bisanzwe ufite ko dusa nk'aho afite abasirikare mu mubiri wacu waba wirukanka mu kanya bafata ibyo bisimba byose byinshi bombi bakabyica ibyo bita isoni mu gihe umuntu yari afite noneho icyo ubwo bisimba gukora bagenda bukayirahira rwose bose bukayiteka imitwe n'ibiti n'inkingo ziba zongera abo bakwita abasirikare bacu noneho igatangira kurwanya akinjiye ko bita akari ko kwizihiza ukaba kamwe wowe mu by'ukuri ntabwo wavuga ko kovide ari indwara runaka kuko izaba myinshi z'umubiri none ukaba warwariye ihaha ukaba warwariye umutima ndetse nta gice cy'umubiri kigeramo wowe ntabwo wavuga ngo kovide ngo ni indwara y'ihaha kubera ko igera n'ahandi hose ikaba yagera no ndetse no mu mitima urabona nk'izo ndwara zose bavuga ko ziri za diyabete za malariya n'iki mu by'ukuri izakuvuga ati kino niyo cyariteye noneho iyo yinjirayo iragendekanya mu mubiri ikamunga rwose bwa bubasha bwose wari ufite bituma ubona abantu b'abasore nyine badafite ibibazo na busa mu buzima we ntabwo bagaragara cyane ariko umuntu n'umusaza rigenda ibyo byose yajyaga akoresha rigenda rigabanuka niba bikeya ikamugaragara
urakoze cyane muganga Janvier Gasana, ngushimire cyane nawe Auguste mu mujyi wa Cape Town mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ugire umunsi mwiza. Auguste arakoze. Radio Ijwi rya Amerika, kuri telefoni dufite n'abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Adolf Girani, wirwe neza.
Hello.
Adolf Ranyuva.
Hello. Ndakumva neza cyane.
Uri hehe?
Ndi muri Kenya mu mujyi wa Lodwar.
Lodwar ni amahoro?
Turi amahoro cyane turashima.
Ni ikibazo cyawe?
Ikibazo nashaka kubaza ni uko ukuntu mbona baduhimiriza kwicandagisha igicanco kandi abanumva n'uwanduye n'uwitandishije ayandura kandi akanduza simbona sindatahura neza kabisa numve impamvu umuntu yokwikingiza kandi numva atamumaro kandi ikindi ikibazo cya kabiri nacyo ni ukuntu ikibazo cya kabiri ni ukuntu numva mu bihugu by'i Burayi bicandagisha icyanco atari muri Afurika badicanca nashaka gusobanukirwa bamenye impamvu basi itandukaniyo ry'intu.
Urakoze Adolphe, guma kuri telefoni muganga agusubize icyo kibazo. Muganga yari yagisubije kare ariko kubera ko uri muri Kenya wenda ntiwakurikiye tugitangira iki kiganiro. Muganga, mu magambo make cyane,
urebye urabona ukuntu uyu fata urabona iriya bakiteri badukoreye iyo agiye gutega mu maraso noneho akenshi ntabwo yenda ugire mu mazini cyangwa furaho ibiri cyangwa kimwe gukora mu biri ariko n'ibindi aho ngabwira ko abo basita bwaje tubuze imbere barwanya ibyo byose yagiriye yari yeze aho ngaho kubuye rimwe yigeze gukora ngo icyo bita oral vaccine muri Afrika y'ishuri ugi itangwe ikingo rya mu maraso hose gatanga n'ubwo bijya hejuru mu mazuru ibyo oral vaccine ko byagiriye amazuru uwo muntu wakinjiye mu ngengera y'itanga ariko kubona ko mu mazuru aba yifite ahandi hose nta kibazo ayoherereje ndetse abantu bakaba bafatwa ibyo wavuze ubwo rero ngo ni imaziki yabuze nk'abantu bako iyo wakinjiye urayifatwa ntabwo kugaragura ntupfa tunakenera umwuka abatakiriye irabagaragura bakanapfa bagakena n'uko baha umwuka urumva rero ugomba kwiyumvisha ko ibyo bintu nidapfa kandi abenshi nibyo tuba turimo dushaka ko bigapfa urumva ko iri kuri ihurumbiriro cyangwa rebera byiza.
Icya kabiri yavuze ku bijyanye n'inkingo, yavuze ko hari inkingo zitangwa ku Banyafurika, ku bihugu bya Afurika no mu bihugu bikennye, zitandukanye n'inkingo zitangwa mu bihugu byo mu burengerazuba cyangwa se mu bihugu bikize.
Izengeze byarabyutse ariko mu by'ukuri kugeza ikerekane ko hari ingaruka zize ziyire muri aho ngaho abo bayiteye mu gihugu gitera imbere mu by'ukuri ntabwo twagombye guhangayika cyane kubera ko naho ngaho mu Burayi bafata izo zindi z'ubundi bwoko hari abirenga ikamerera nabi kuko ntabwo abantu bose baba bafite amakiyo ntabwo bose bamererwa neza hari n'abake igenda nk'ijyanye hari n'abo yicanseti ariko ugasanga ari bake cyane ndetse ubagereranyije n'abo imeze mu neza ituma badafatwa kugeza rero umuntu atarabona imibare yerekana ko iyo nkingo guhenze muri Afurika wenda ziba zatera ibibazo birenze bisanzwe ndumva umuntu rwose atagombye kugira ikibazo kubera ko icyemezo byaratanzwe abahanga bari barabyize bavuga ko bemewe gukoreshwa naho ibyo ngibi byo kuvuga ngo biratandukanye akenshi biterwa n'ibikorwa by'imitungo ugasanga za make nyine bazikora bakaba bazohereza mu bindi bihugu niyo mu by'ukuri kubera ko zemewe n'inzego zibishinzwe ntabwo njyewe ntabwo bijya bimpangayika mbona
kuri icyo kibazo muganga hari uwitwa Kabanda John watwandikiye avuga ko ari Maputo mu gihugu cya Mozambique yavuze ko ashima ibiganiro tubagezaho ariko yasabaga ko twamubariza muganga kubera impamvu z'akazi ntabwo yashobora kuvuga kuri telefoni akavuga ko yakingiwe COVID-19 bamuha urukingo rwa Johnson & Johnson avuga ko amaze amezi atatu afite uburibwe mu kaboko bakingiyeho ku buryo yumva harimo umutsi cyangwa igice kidakora muri uku kuboko yagerageje gukoresha imyitozo ngororamubiri ntacyo bitanga akabaza uko ati akagira ati nabyifatamo nte
ngiye ikindi nawe kumubwira ni uko ntakomeza ndetse kujya ashaka uburyo yajyaga akoresha ibyo byinshi kubera ko bishaka kuzagira ibi gake kubera ko ntabwo buri wese ufite urukingo ntabwo ndetse tumera kimwe twese nyine ntacyo batandukanye icyo rero ukora ni uko ukomeza ukajya ukora ku buryo wenda ugashaka ndetse kwigisha umubiri wawe kongera gusubira mu byo wakoraga n'ibyo yakora kugira ngo rebe ko iminsi yakongera kongera gusubirana amaze amezi atatu ndumva wenda nko mu mezi atandatu se cyangwa mu mezi icyenda cyangwa umwaka bishobora kuba byaba byagiye kubera ko umubiri byafata ibyo kugira aho ngaho uhatunganye hamere neza ningeyiba byagiye ntabwo harabaye ishuragira ingenzi ndese yamaze gukinzwa ariko gatanga ngo bake ituma rero ingenzi gukomeza gatanga nuko baravuga ati niba ari munsi ya rimwe ku ijana kuba kwigiza ibibazo 99 bameze neza reka bita ariko ikibazo kikaba kiriho nta wundi wa yapfusa nta zimwe ibyo bibazo iteka biba bihari
urakoze cyane muganga wenda ikindi umuntu yakongeraho nuko aramutse abonye bidahinduka ashobora kwegera inzego z'ubuvuzi zikaba zamugira ina radio ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite kandi na Gatendo Theogene wirwe neza uri hehe
Kigali mu Rwanda
ikibazo cyane
kibazo mbaza muganga nikijyanye n'izi nkingo inkingo ko nazo ubuvuzi batanga inkingo zitandukanye gusa nk'aho umuntu urabona tugeze ku rukingo rwa gatatu ubwo ndavuga inaha iwacu ariko ugira utyo ukabona izo baguteye ebyiri bagiye kugutera urwa gatatu rutari urwo baguteye nta ngaruka byagira kuvangavanga inkingo kuko abantu baratinye rwose
okay yabo ubundi kuri ahubwo basigaye bagira inama abantu bafata urundi ibindi byo ntabwo inkingo ndetse iyo zihiye ntabwo njya ibyo bibazo icyo gikora n'ibyo bibere mu mubiri bifasha ba abafurika nabo byo mvuga baba barimo byo mfungiye ya sisitemu imiteri yawe ubundi kuri iyo yinjiye umuntu ukabyara izindi ntabwo ujya kurwana niyo yirya hajya ko mu by'ukuri iyo kirimo iyo yaratanze yemeje bavuga ngo ukore mutya noneho wakongera uwabongera ibyo kuzindi kuvanga inkingo nta kibazo kugeza ubu rwose na ekipe yose yakoze yerekana ko nta kibazo ahubwo hari abenshi babikoresha rwose ko ushobora kujya gufata ubundi bwoko aho gukomeza iyo wari ufite mbere ko nta gihugu ufite eshatu wetegereje zari Pfizer nashobora kuba nafashe Moderna kugira ngo ndetse ingufu zayongere
Gatendo Theogene ikibazo cyawe kirasobanutse
ndumva gisobanutse ariko yabigoye kugira ngo urumva abashakashatsi nyine babikoze ubushakashatsi ariko itere impungenge rwose umuntu avuga ati nabikingije ariko mwaka wari mu rukingo rumwe parantere izo ziteganijwe ariko zibari rumwe nta kibazo ariko iyo usanze bagutera undi ugira impungenge
izo mpungenge
izo ndabyumva rwose abenshi bagira impungenge ariko kugeza ubu ngubu amayesida arabereka rwose ko nta kibazo n'ibituma abamwe mu bahanga barimo kubwira abantu bati mugende mufate ubundi bwo
urakoze cyane Gatendo Theogene na muganga Janvier Gasana Gatendo reka tugusezere muganga Janvier Gasana reka tugwe amasegonda make cyane kugira ngo uruhuke hanyuma tugaruke tugana ku musozo w'iki kiganiro
Chiro kubuzima na utakazi Kwirinda ningenzi yubimenya Mubihe bitore zori wakarasho Minya kwa korona rindwari mbungi gachira Ichi menyi menyi benshi bara ichize Hani wachu ndete ni mahanga Ibanga nuke suzu mishu wanyi bimenyeto Kumuriro kuchiki lege no gukorora Kane ibuka kwambara agapfuka munwa ahugiye tureke ingendo zitari ngombwa tujye mu muheza bamaze kwandura korona yaya zari cyorezo dufatanya tuzayitsinda abateye n'abarezi abantu n'urukiro
babyeyi muganire n'abana musubize ibibazo bibaza kuko ari mwe ba mbere mushinzwe uburere bwabo
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Ed Rwema, aho turimo kuganira ku kibazo cy'indwara ya COVID-19 ndetse n'ingaruka imaze kugira ku isi, dore ko abantu barenga miliyoni 310 bamaze kuyandura, abarenga miliyoni 5 bakaba baritabye Imana bazize iyi ndwara. Hari byinshi rero abakunzi b'Ijwi rya Amerika bibaza hirya no hino ku isi, ari nayo mpamvu twatumiye muganga Janvier Gasana, uyu akaba ari umwarimu muri kaminuza ya Kuwait mu gihugu cya Kuwait, kugira ngo adufashe gusubiza bimwe mu bibazo abakunzi bacu bakomeje kwibaza. Muganga Gasana, mukanya tuvugana n'umukunzi w'Ijwi rya Amerika muri Afrika y'Epfo, yanyibukije amakuru maze iminsi nsoma, avuga ko uko iyi ndwara yandura abantu benshi bakayandura, bituma igabanuka mu gihugu runaka cyangwa se mu gace runaka, ku buryo muri iyi minsi bavuga ko umubare w'abandura iyi ndwara mu gihugu cya Afrika y'Epfo wagabanutse cyane. Ndetse ibyo biranavugwa na hano muri leta ya New York, aho byari byazamutse cyane ariko ubu ngubu bikaba bigenda bigabanuka. Ndetse hakaba abantu bavuga ko byaba byiza abantu benshi bayanduye kugira ngo ibe yarangira burundu cyangwa se igabanuke, ku buryo abantu batayandura cyane kuko benshi baba bamaze kugira ubwo bwirinzi mu mubiri. Ibyo wemeranya n'ababivuga?
Ibyo ni byo nabikurikiranye kuri abo bahanga bo muri Afurika babivugagaho. Mu by'ukuri nyine twahoze twahereho tuvuga ko kubera ko abantu benshi bakingiye, abandi bakanayirwara, noneho virusi yaza igasanga bafite ingufu kugenda bwa bukanya bwayo bugenda bugabanuka. Noneho ibifite amarere menshi ariko yageraho igasanga kiyata abantu irimo guhura nabo ubanza bakingiye ndetse bafite ingufu zihagije, none ingufu zikagenda zigabanuka ku buryo nitabasha kugira ibyo gukoraho ntabwo izabasha kwiha abandi. Bituma ibara igenda igabanuka bitewe n'uko abenshi baba bafashwe kubera ko idafite ubukana bwinshi, noneho bakagira ibyo twita antibody and call, noneho ku buryo ndetse mu by'ukuri abo ntabwo bakomeza kuyitanga nk'uko ndetse bitangira na za ndetse zabaga zimeze, noneho imibare iri kugenda igabanuka igabanuka. Ariko mu minsi ya mbere ho birumvikana ko ifite ingufu, ndetse no muri ya virusi ya gripe nayo buryo iyo nyine ifite ingufu nyinshi cyane yagira mu bantu benshi, kubera ko yatubayemo igihe igasanga irahuganya abantu babikuye kugira ngo bafite ibindi bibazo by'ubuzima.
Hanyuma ikindi kibazo muganga, iyi ndwara icyaduka baravugaga ko umuntu wayirwaye aba afite ubwirinzi bushobora kumugeza nibura ku minsi ku mezi atandatu atongeye kurwara iyo ndwara. Kuri iyo mikro hari icyo ubushakashatsi bwari bwagaragaza?
Oya, kuri iyo mikro ni baracyategereje bareba ibyo bizafata, ariko kubera ko nyine izo ngufu zayo ziba nkeya barimo baracyeka ko bizahera kuri ayo mezi wenda cyangwa kizaba byagera ku icyenda, niko wajya nk'amahirwe kugera kuri 12 bikamera nka na virusi ya giripe.
Urakoze cyane muganga. Reka mfate abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika babiri, hanyuma dusoze ikiganiro. Inosa, wiriwe neza? Uri hehe? Ikibazo cyawe magambo make cyane. Ikibazo cyawe Inosa.
Cyangwa urwaye izindi ndwara bamubwira ko amanza agakira kubyara muri uyu cyanjye kwa coronavirus.
Ego, ikibazo?
Nanda ukabirikira ku mubiri umuntu abayitege ucanco n'ese gute yandise ikibazo.
Ndabyo muganga ngira arimo aragerageza kubaza niba hari ingaruka umuntu utwite cyangwa se ufite indwara runaka ashobora kugira igihe yikingije kandi kenshi bamugira inama ko abanza agakira izo ndwara cyangwa se akaba yarangiza konsa kugira ngo abe yakingirwa.
urakoze
reka dufate wa nyuma kudra wirwe
yerewe
uri he
ndi mu Rumonge
ikibazo cyawe
Jensu utubado tubiri
nyarutsa
nashaka kubaje muhinga wacu kibazo cha mbere bitungi kikugira batore batore ayo mavaria urabona nk'ikibazo cha mbere nari mfise umuntu yoba yaratoye umugera wa corona nikitwa izina corona iyo wabisungi kidavuye hama ikigira kabiri nico cyo kuri omicron nacho nyene cyavuye kugira bamenye ni corona yo mu bwoko buyi ni nayo ni omicron bita kuke hama ikibazo cha kabiri twebwe abantu bo muri East Africa kuki itadukarira cyane gusumba abantu bo muri Afrika y'amajyaruguru hagati y'uburo
urakoze kudra muganga nagusaba ko ubisubiza mu magambo make cyane kuko isaha igeze turahita dusoza ikiganiro mu magambo make cyane tunasoza
yamugaga ko ngo corona ukuntu n'ibyo kuri nawe ndemuka ko yagiye itanga n'abakoresha ibintu byo muri alfabe ariko yagira ingufu yagera nko kuri delta bakayita delta yego ndiye hagati zose bazi ingufu nyine iri ngo bagitinda ko nagiye kwara ba uno barakomeza bari kugira kuri o ira omicron ubuye tugeze ho ndese gikeka ko wende cha gukundira hanga nawe tugaranje alfabe byose yonse n'abahanga bagerereye mu gutanga amazina nyayo ngaje niyo baduhaye ndetse ayo mazina ibyo ibintu byaje byihinda bihinda ukuntu ikibazo cya kabiri yarabagize ngo
yabazaga impamvu idakarira abatuye muri Afurika y'Uburasirazuba ariko araza kutubabarira ntago tubonye umwanya wo gusubiza icyo kibazo. Ibi ni ibiganiro tuzakomeza kubagezaho mu biganiro byacu bitaha kuko ni ikibazo cyugarije isi. Ariko nagira ngo nshimire cyane muganga Janvier Gasana kubw'umwanya waduhaye kugira ngo tuganire. Muganga wakoze cyane. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Dieudonné Cyubahiro wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya 7 Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro y'Imana.